yeni çalıcı gudu gudu kaçırıyorum ruhu fesasına ve cehve. Çöre! Resimin takıma paşango ve paşango dicino. Yeni yemile boyun seyye. Nise takıma yaçene. Tatuma şene. Komitile bano. Nago fraisha bano kekeke de kina çene kekeke. Kulaka şaha. Kulaka mahe. Machine tu melanyani baba la baba ole pole so ba michane
masi mixu meka
yo wana monde na gotunga he nene mayo na gotunga he nene baba na jekemba he nene gogo na gotunga he nene mama na gotunga he yene zengi na jekemba he Nene mami na gotunga he Ojikinu yoko ni tosha baba Utego gayonga gavichane Jole lengo mama na monte mtoho korea Lentwe dia loko miwa mitikina changa nikelwa Ole jole lengo mama na monte mtoho korea Lentwe dia loko miwa mitikina changa nikelwa Ole jole lengo mama na monte mtoho korea Kwenye kinanda ni Bra Joseph Makamzi Ndani ya Moblandi Segese moja hapa
Joseph Makamuzi
Washe Kamua Wapi toko janja wana monde Super Toru Mwamba Toru mwenyewe Wapi sai sema wani mojo Wapi bugu ishimbe ishimbe maza Kitalema yo Wapi wana mwale kana Oma mwale kana koko Chui Wapi sabaticha Malaika mayo Wapi wana eliasi Nini mama na jeki mba hey Nana monde na gotunga hey Keyboard, tembeza keyboard nze, wapa shango original.